a ke tlo le ruta nthongwe le nngwe tlhebana mane
le maelo
mane tlhamana a uetse zaka o temens conference se ke le bašhana ba eso di batla go ile
basatsaeleteamenkeaporeso yona elatwa bosi I'm not the same with this game. I give better in I change. No, gamba wagen you for the ferry. Gamba wagen you change the pace. I body better than when the games. When I out of my velo away. Next time we change the day. Do what I did. Feel like I did. I was on a mukubelo. Soon down so back. Over jolo tankaga. Tell the devil that you're not. Wait on your hands. The wise and skip our one. Our one a fella. Bad don't walk. Bad don't yaka. Check.
Tabotano la kala mokubelo magashi ya kena omuriana genze ke hopotsa lona banna ba men's conference go kena nka se kweng ba shana ba iswe ke ba tlo ne ba jwa hante mine ngwa la motho a ha hentu antse a go fana ka dithelete a tsame re le manala ke le bale na half man mo nono ka mpa half man tse mona di mo munyane tse mona tse tshwe nge bo mme ba sa di ba go na ba batla ba bona ba di fika ga gentse ke ne ga di fika ga tsa ha o hantse o hantse le ngwe ha le la botlhano o fite o thabisa ntate Ngereng a thabile jwa la tsedi mo monya ai 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 u di ara
tsale ka mika u si tsawana kawa u si tsawana kawa u si tsawana kawa tsale ka mika pore so dona ela dawsi wanta to tsale ka mika pore so I see me a fool.
Asubane kumane moshana wa ka ke senya le fase jekentse ke ke lutsa le fase ke upa moshanya ne ba ga ntemba ke moshale mona la le go 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 ntate ke bona nka ha wa ta lutsa le fase tsana la o fosa le fase ka pege ke no moshana wa ise ke ke na go tlo go gela ke emetse ke le mongwana ma ga ola ke ntse ke ke motho a maelo se
tsela tsela ja mega bo 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 tsela ja mega bo
ke ha wa ta go kothotsa o kothotsa ka botlhalosi ya thabo e seng bana ba ntse ba etsa ntswe tirele